Remix. London, London, London.
Black Market Records.
It's your favorite boy, Cash Kid.
Tuspeni kukeleleshwa, weekend yuko kileleshwa. Nilikuwa nimeshika, wachi mashati. Tulikuwa tuko bashi, vima moshi tukiban. Mazigi kumbe wacheme tuseti kwa mdosi. Shamra, shamra kelele na mabekele za keroro. Alafu kumeja moshi. Kiranda, rando kundani kwa hii party. Tapatana na mange Oscar 40. Na wako so noti, na wanaitisha noti. Uzuri niko na flow so sikosi. Lip gloss mikosi na vibe. Ni vitu kozi na bazangu wa chuma ya toshi. Shamra, shamra kelele tekebekele. Sherehe hadi tunakuwa fossil. Shamra, shamra kwa party. Hadi kabati mapanti kati ya mapanti.
You know them call me the lion. Hot kama iron, moto kama lion. Coming straight out of Zion. That's why ni bala, you never seen a boy tired. Every girl I'ma do over, only me that require. Yo, you from the uptown or you from the ghetto? Shere non-stop, every day be la maleno. Yo, them call me remix killer, uliza heno. Signing out, lying to another fellow.
Haka kadem, kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, siyezi mendata kapedo. Dem ni kafupika na penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Uusong kasamba na pomana na mana. Wala vya fayong kwa maganzi ali wa mana. Jaka na kuwa magaga mana sagala yala. Montana, yeah, who that? Everybody should know me that. People them ask how I do that. I told them I was in bondage.
Yeah, yeah, yo Buddha. Nimekuwa nimelost tu kwa muda. Bado fresh na ishep kama uda. Mabeshe wali nitokaga kama juda. Hey Buddha, bring that thing. Ikikuja maze mina vuruga. Na icheza tukibazu tukikuga. Nina luga we uliza ata buga. Hey, we buga.
Kini pata niko get. Wejua nisha jiarin. Nisha toka benzima squeeze nipate kwa rin. Vaccine nisha get. Corona kwangu nibia. Tunapigwa lockdown cheki wana tuibia. Fanya fasa juwefi yataingia. Lamba kitu hapa shusha ikamia. Acha maringo na jo, wesi over jo. Kama upendagi kwa bed, mina pendaga kwa cho.
Haka kadem, kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, siyezi mendata kapedo. Dem ni kafupika, napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Mumba bichingamba yo body. Binyumira wangenda mupati. Atali na sente tafumitali ndazi. Selecta jefa wakubia dansi. Olumba bichingamba yo body. Binyumira wangenda mupati. Atali na sente tafumitali ndazi. Selecta jefa wakubia dansi.
Ayabas.
Kwa zina nyuze na
mbubu. Anaibu wa.
Ayabas. Mazina buga duze na
kubu.
Ayabas. Yadawa ya yeba
zemisa. Otero.
Ayabas. Tikiba gana kuwa ni
kwa bama. So baby kaisali toto relax. Cheza na kashisha. Ice na na glass. Kito kwanza marinette. Boy child and a class. Seti kwenye kiti. Angalo ebu hold up. Excuse me miss. Don't be kidding me. I see what you carry. Are you serving it? Hey, napenda your smile and your attitude. And when I pick you, it's a W. Mpesa narusha kwa simu.
Boyfriend of the year.
Otanga ni chiki 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 chiki.
Girlfriend of the year.
Hini remix.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo siyezi mendata kapedo. Dem ni kafupika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Aye aye aye.